go. Mali ya kubele, uya spawn. Abantwana bangaka imali ya bolt. Bazohlala, babuzane, bakhokhane ukuzongibona. Ohlane nangizongibona. DJ, dlala le ngoma. Ngimjita ngazongibona. Uya flex, ukhiphe ifedora. Bema kakhulu, biza nomlodo. Asikwatile bathi bulldogs. Asangaluma bathi bulldog. Bakhokhane ukuzongibona. Uya kubele, uya spawn. DJ, dlala le ngoma. Ngimjita ngazongibona. Uya flex, ukhiphe ifedora.
Lengo, the beat, the nice song, born. We are flex, so keep it on.